kuva igice cya 15 indirimbo ya Mose. Maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uwiteka indirimbo bati: ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Uwiteka n'imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye ampindukiye agakiza. Uwo niwe mana yanjye, nanjye ndayihimbaza. Niyo mana ya data, nanjye ndayishyira hejuru. Uwiteka n'intwari mu ntambara, Uwiteka niryo zina rye. Amagare ya Farawo n'ingabo ze yabiroshye mu nyanja, abatwara imitwe yatoranije barengewe n'inyanja itukura. Imuhengeri habarenzeho barokeye imuhengeri nk'ibuye. Uwiteka, ukuboko kwawe kw'iburyo gutewe icyubahiro n'ububasha bwako. Uwiteka, ukuboko kwawe kw'iburyo kwashenjaguye ababisha. Isumbe ryawe ryinshi ryatumye utura hasi abaguhagurukiye. Watumye umujinya wawe ubakongeza nk'ibitsinsi by'inganagana. Umwuka wo mu mazuru yawe warundanije amazi, amazi yatembaga yema nk'ikirundo, imuhengeri muri nyina w'inyanja haravura. Umubisha yaravuze ati: ndabakurikira mbafatire nyaga iminyago nyigabane, nzabimariraho agahinda, nzakura inkota, ukuboko kwanjye kubarimbure. Wahuhishije umuyaga wawe inyanja irabarengera, barokera nk'icyuma cy'isasu mu mazi y'umuvumba. Uwiteka, mu byitwa Imana hari ihwanye nawe? Niyihe ihwanye nawe? Kwera kwawe niko kuguhesha icyubahiro, ishimwe ryawe rituma abantu bagutinya kuko ukora ibitangaza. Warambuye ukuboko kw'iburyo isi irabamira. Kubw'imbabazi zawe wagiye imbere y'abantu wacunguye, wabayoboje imbaraga zawe inzira ijya mu buturo bwawe bwera. Amahanga yarumvise ahinda imishyitsi, ubwoba bufata abatuye Filisitiya. Icyo gihe abatware ba Edomu baratangara, intwari z'i Mowabu zifatwa no guhinda imishyitsi, abatuye Kanani bose barayagara. Ubwoba no gutinya bizabafata, gukomera k'ukuboko kwawe kuzabajunjika nk'ibuye, bageze aho ubwoko bwawe Uwiteka buzarengera urugabano, bageze aho ubwoko wacunguye buzarurengera. Uzabugezayo ubushinge ku musozi w'umwandu wawe, ahantu witunganirije kuba ubuturo bwawe Uwiteka, ahera amaboko yawe yashyizeho umwami. Uwiteka azahora ku ngoma iteka ryose. Kuko amafarashi ya Farawo yajyananye mu nyanja n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be, Uwiteka agasubiza amazi y'inyanja hayo akabirengera, ariko Abisirayeli bo bagaca hagati mu nyanja nko ku butaka. Kandi Miriam umuhanuzikazi mushiki wa Aroni ajyana ishako, abagore bose barasohoka bamukurikira bafite amashako babyina. Miriam akabikiriza ati: muririmbire Uwiteka kuko yanesheje bitangaje ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Imana ikiza amazi y'Imara kurura. Mose agendesha Abisirayeli bakomeza urugendo bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'ishuri, bagenda iminsi 3 mu butayu babura amazi. Bageze Imara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yaruraga, nicyo cyatumye hitwa Mara. Abantu bitotombera Mose bati: turanywa iki? Atakira Uwiteka, Uwiteka mwereka igiti akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. Arababwira ati: nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza mu zo nateje Abanyegiputa, kuko ari Uwiteka ugukiza indwara. Bagera mu Elimu, hari amasoko 12 n'imikindo 70, babamba amahema kuri ayo mazi.